Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talatare jena e lewru December 2025 sakrab to gondum hedade heju amen e lende wakat jom o e mangal mudum fu min chalmini am sanne. Cuguni kulantere ji nyame tedde lede amen de ka yoko e mudum ka cugu mudum jippike sanne himbe le nyamo fayoto client en be kam en ka fu holli tiwi de e dum wili dum am sanne. Lede amen holli tama wili le nyalo mo hande o himbe le njoyo mo kam en woni chawbe nyawmo bi noddirta en poxo lede amen de kana ko be kumani be chellal be kam en ka holli tiwi de dabre ji de ka fu fi ha ma la fatiha da odo nyaw jala de himbe sakira dun sembe kaboroji dun jogo non tigi de hande bismillah mo do me hedade dun jogo ngureji yogaji ka jippike sanne le lede amendi dum yo sabi ko dido kulantireji kanyum ka holta ma wiide ana mate sanne le lumoji dile on do wakati en holita do dum yo sabi do ko kettal wondi wadel nukul kewde le lede amendi region ngaydi jarda le lede amendi le nyaloma hande o fu nyaamo be kanyum en ka yetti sanne o do golle be koliti do wiide be jikini jike lobbo dum waram jippade fa bura dum fa keben famtar anni ko maydam kulibali hebanen do majundo fettango usman nyali buli
gol buutugol cogguji ana wodi neenguji hono mar gawri e ngebbe hono dun e nandore mudon dun tagita amadu hedde cogu kulle kecce le gelle kewde nyamobe sottobe tindiwido ko sabbe binudon yo sabbe kettal ana wodi le nokkuji yogaaje le o wakkati kedde na seeda foji yogaaje yurunindi en kay sigaaso yamfulila e tumbutu
shoklo ampe
akibo ngebbe ana sottire hakkunde temedere chapande tati yaade temedere e debbe chakur mar ujinaaji nay e temen nay le wattu dungu gawri gaje embambari ana tiduno ka handen fu ana yafi o kaydo di halaji dum goni hakilo e arber mayga horaje walde julabe famarabe wam e leymali o beedi wida dabareji di lamon ko be leydi meden di bami ngadi fa neenguji di jotto leydi lumoji di no yafiri
je confirme
e gondina on wiide kabar mudon no worri cogguji di buytege cagal kettangal sabi joni neenguji di ana kewi fu buri batte dabareji di kanan ko be leydi meden di bami do imadara direction general di commerce de la consommation et de la concurrence kaddo cogu neenguji di beydo ko heddi joni yo laamo o kany e remobe ngad e bawde mu ben fu par cogguji mudon beydo
fedne noddirta conseil national de transition do won cnt jabani noygal sariya dido ba garowo hunchande hoore kabaruji bilide e jawdi le hitan 2026 le amendi altinere kenyan le hitan 2026 laamu leji amendi sadamudum an han warude e milliardiji ujnay tati itemede joyi chapan jiddi e jetti sefa haya ko ben anni wadde hono do woni sadda don depense on hanu wardo milliardiji uinaji tati chapan joyi e jetti sefa fa ke ben famtare kede usman yalbuli
jawdi milande hebede le hitande 2026 anaya milliard ngaji ujinaji tati e debbe sappo e jetti sefa ko beediri anawara milliard ngaji teme tati e sappo e jetti sefa do hitande 2025 ko han itede anaya milliard ngaji ujinaji tati e temere joyi e chapande jetti e jetti sefa ko nyakata e ndi jawdi ana buri milliard ngaji temere joyi e nogga e go o sefa e wi ministre kuminit o kebal aluseyni sanu kabanido o projet jawdi ndi watete do ngotum ba ko leedi ndi e yiri bangal ke leydi men di wolti wide golleji hono denagu cellal e jande dande mu ana mawni sanne do ndi jawdi ministere humen denagu bibbe leydi ndi heban ko yata milliard ngaji temedere e chapande jena e didi sefa gollide horejo leydi med andi kanyun jawdi mudon ana ya milliard ngaji sappo jeddi sefa ko beediri ana buri milliard goto e feccere sefa do hitande jabbinende le heyoji temedere e chapande tati e nay nogay e didi wonko buyti e muben chapande jena e jetti ko beedi do mu ben sappo enay wala fu ko wayliti e mu ben
ciagal ko holitaalle fuddoode lewru novembre bettino wiyama neddo goto ana saawi nyawmo be noddirta mpox o leede amende ha kana ko be kumani be kabaruji bidi e cellal holti wiide le nyalomo hande o ka yimbe lan joyom kanyum e won ciawbe geji o do nyaw be baltin hakkila jamaande do wiide be gondi wadde ko woni e bawde mabbe fu wella be kada o do nyaw fati jalo yimbe leede amende sukaɓe capantato yom ɓe yonkiji mum em kañum en ka daɗi caggal ko laana mabɓe yooli noga e jetti lewru novembre ɓettindu ko ka fuɗɗiti golle fuɗɗiti jande altinere jetti lewru décembre ndu oɗo kasara micintinen ɗum laatike sababu ittude yonkiji sukaɓe jangoyoɓe jeegoyom sukaɓe rewɓe ɗiɗom kañum e cukalel gurel gotel yimɓel hewɓe kañum jogiɓe anniyaji lobbi kañum en ka waɗi imadaraji ɗi wawi fu fa faɓo ɓeɗo sukaɓe caggal ko oɗo kasara hewti ɗumen
studio 80. tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnol
kan maroko itan 2025 hakke jonte ditam heddi hakkune MMA puddode mudum ha fedne be noddirta Union Nationale des Associations des Supporters des Aigles du Mali do woni ina sam kanyu ka holiti wede ana wondi wadde ko woni bawde mudum fu yalla ana imina yimbe ana darna dum e koyde mu en faafa bo be jagabule em leedi amendi lewi jokkonde do hore do woni Sheikhna Demba ko yottoto yimbe le jingonobe jagabule em be temdere be anni wal imminde so darna e koyde mu em Casablanca fa bo be do pio be balon fa keben famtare anni ko o wi julet kulibali do festan
meden danandi handen yaade jingininde gubal meden gal be bawa yaade an bawi hedda do dar kan o minen jobbe jingininde be meden ja temedoron ka non won fedde juinaande fa tiwte jawdi de wattu goto min gattama e de fedde meden domi jabuuji famin anda himbe jobbe jingunoide ko min jidi wiide laamu o an haani darta himbe mbaw jingude fa gasa himbe kana ited ni tan be tawe mbawa jingude fa gasa do kabaru fiobe men jida fiobe tawe club ngay mu en tampianta se ngari mali du fu ndoko koy mu en no mbawiri fu pat joomon waratan holude hore mon fiobe anda nafa godnin en do majjum
sakrabe ando do mi kadda te kabaruji amen di kikid hande min joti am sanne hedade men ga fadje fe nokkudo seeda imrana kilu mayge waram haltande am di kabaruji fu e francais ko ande kireja